if God can breath for 21 years, I see myself changing the world. Because my thought patterns are so opposite of what's the norm. So I would have to change the world, or I have to change my life. Faith got stronger, but I think it's being made.
Skiza mzito wa hii lugha chunga na kuchuja mimi shuja dunda acha kunipima kaonge kima makuga nisije kayatunga sawe ndo tafunza na kama sutra nige isem legacy kama supra yo girl pharmacist mashindano na mdunga jalai genesis munda mpa matunda sura ya kikazi sura ya kibensuda blizzard makazi miya pana kuwa suke MC uni ready MC uni mzuka minas cheza kadi mwana ni waombe rusa keep it to 100 you can do the sum call for a summit you can tell your mom high and do like that michi a dime me die cause I possess the magic see them growing high. Bila hata kutoa shati I got no brain wash my mind is dirty my pain I want it more rain more money toke metakati tinia gaskati kinia gatkati maretu ega mekereta kaki unafiki sitaki ninadhiki wakati simtahiki mstaki gemina madhadi gemiseke madhi muremi maridhadi dire ngodu na diradhi maheni makiradhi maadume na ragi na adume na fagi mageto dhikanidhani groga matodo demoga maki hakiri tobo neni mora mati eno nejabe no doge kana eno tijama no dewa siyama
it was never me.